mashin.
Karamenyana karumuhungu yitonda vatu baya bajama abanda ti agahinda wainduye byinshi kuri jiwe my friend oya nukuri jiwe numva ngira mfe wanyigije kukaga abana nkuranye juro numutaga uzuhavu na mukaga ukubonye umukobwa matwa arashinga tunywa inzoga nyinshi nitwikera maze iminsi naboneka no muhira ngizi wanjye uzuhavu nkwikira tunywa inzoga nyinshi nitwikera maze iminsi naboneka no muhira ngizi wanjye uzuhavu nkwikira my friend no kwishinga no fa kwishinga no fa ego ndabizi kuri umuginzi ariko no kwishinga no fa oh no 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 oh no 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 kwishinga no fa
oh my friend tupunguza mapati my best friend tureke kwa mamori paki
wanyigije kunwa mapia niwe wanyigishije kupaya nabasigaye ku misaya niraba mukiyungikaya na bembe sigaye sandi vampire mbumbaya uri musi mu kirori ni faya bigayo mufarangu yakurahe biga mugenzi wanjye we ukurahe dupunguje erega ni byanje mama twiteretse ibidashe inzoga nyinshi nitwikerera maze iminsi naboneka no muhira ugenzi wanjye uzuhavu nkwikira my friend no kwishinga no fa no kwishinga no fa ego ndabizi kuri umuginzi ariko no kwishinga no fa oh no 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 oh no no no
okay.
No kwishinga no fa
oh my friend oh my friend mega turi ko tugana he oh my friend oh my friend oh my friend tugire tukebuke no kuri oh my friend wamubwira ngo sinibane bubu zimani buto jane ariko mbona ingorane tugire twikebuke twarengeje cyane kujyabana kujyabana twabigize umugenzo turarengeje sana kugendana dusohokana byambere y'ikibazo nubwo nkukunda sana
no kwishinga no fa no kwishinga no fa ego ndabizi kuri umuginzi ariko no kwishinga no fa oh no 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 oh no 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 kwishinga no fa
oh my friend oh my tupunguza mapati my best friend tureke kwa mamori paki
Bon, bon, to buy music.